Hi guys. Hey Maria.
Nivo. Hey.
And you're joking, man.
Hi guys. Happy New Year. Ngoja, nimetumia vizuri. Happy New Year, guys.
Bado si July.
Real.
July.
Sinaisha nga December.
Okay.
Okay. Mzazi wako anasema Happy New Year month gani?
Eh, enyewe.
Ni December 31st.
Crazy. Crazy. Mm. So guys, it's the UMT podcast. We are back. Ama tumetoka hiatus.
Hiatus, tumetoka Christmas break.
Oh, yeah, Christmas nini vacations.
Mwia ametoka Nyeri.
Mwia ametoka.
Now how is that relevant information?
Sasa tunaelezea watu mali watu wametoka.
Wewe useme kwenu.
Zanzibar.
What? Wow.
I don't get them as yaya. Kama simuata.
Sharibia simuata na nikuwa kusema malikali.
Nikuwa na nikuwa kusema malikali.
Nikuwa kusema nini?
Ya mani. Simuata wa matoka
wafi. Matoka wafi.
Matoka wafi.
Ah. Kwa sharibia na sema wafi.
Igi umetoka?
Mimi nimetoka, mimi Nairobi boy, but nimetoka Jafine, huko Nyandarua.
Oh, yeah. Jiri ya kwanza.
Jafine.
Sasa zindiyo.
Jafine, yeah. Inaandikwa Jambini, but inasema Jafine.
F inatoka wapi hapo?
Ni Wakikuyu, elewa tu.
MB siku hapo.
Inakuwa F, yes.
Crazy.
Nisi la baske. Don't
know to me. Watu wende nasema tu. Eh.
Leni na wewe umetoka wapi?
Shule.
Leni ayuko stupid. Mwaka mpya na ameenda kuona demu yake.
Nakubali kuuma nje. Ndio ameenda kwa dentist. Anyway.
But yeah, it's uko niko studio na Thige.
Yes sir.
Simwata.
That HBC.
Na Mawia. Kwa hapa pia na anti.
Badi yuna budget.
Yeah, yeah.
Noma.
So, sasa.
Kitaka kuimprove my budget, tawaekea namba.
Tuta beep yo.
So, sasa, do you know, Lize, how's... Tulikuwa lini mwisho hapa? December mali, December katikati, hatukufikanga December mwisho. Hatukuingia the second half of December. Eh, masiku.
Tulijaribu, but
hatukufika. Anyway, umekuwa mkidunini wa guys. Yeah, that's how your week has been hiyo yote.
I guess.
Yeah. We have to nyingi.
It's a long ass week.
End of February.
Shit, bado ni jana.
But imeisha, finishing stage.
Yeah, man, so ni February.
And by the time nawapata.
Kwa hiyo ndio unajua difference ya month and month beginning of the month.
Ah.
Bado una budget.
Una really strict budget.
Mimi nishasema kama mtaka kuimprove budget taekea namba ya M-Pesa.
Crazy. Upi hata namba unapea M-Pesa.
Business. Standing on business.
Taekea hapo ya Instagram uanze kushop.
Kwa msikizi ya naweza kupea namba ya M-Pesa. Kumbuka, ndo likuwa high school. Naomba namba, wana kupea prime numbers.
Hai. Kuna...
We!
Sayo na we! Kutupea na... Hai!
We!
Sasa misi mwata hata nilikuwa na kujua nikiwa high school.
Yes.
I swear, I've never
seen in my life. Hukuna mwata?
Ulikuwa umeniona.
Never!
Hai!
Alikuwa umeniona.
Kumuona lazima ulimuona.
Hapana.
Mimi nimuona.
Oh. That's you say me.
Manze, ngolo kanti.
Kani mtachana.
Let's kill ngolo kanti.
Kani mtachana kukimbia na miguu ngapi?
Kwenye si watu msani.
Oops.
Nakimbia, si dance. Sasa hizi kwa left zote.
Bado zinaweza kuwa left.
Eh, kutuza futa zote zinaweza kuwa left.
Hata si right zote.
Uko right-footed ama left-footed?
Right-footed.
Basi zote left.
Ati!
That means you were shit.
Unaniita ngolo kanja alafu unasema hiyo street alafu unajeka tu pamoja.
Mazi?
Jamini. Ulikuwa unaniangalia tu unasema
Maweke za limpi hivi kocha anaanza kulia.
Lakini ilikuwa number 6 ama kama mtakaje.
Lakini ungekuwa number 6 Daru.
Jo ilikuwa number 1. Tadu.
Nice save. Nice save.
Nyeri.
Wow.
It was the first Nyeri and there.
What? Nyeri has come a long way.
Real. Damn.
Nyeri hadi kiambu.
Nidi.
Wa hiyo trip ya kwenda shule bado ilikuwa anga ndefu.
Unaenda na road trip.
Road trip.
Eh, ulikuwa unaamshwa sijui by 8 ushatoka kwa nyumba na shule utafika sijui 4.
Itadi 4.
Yeah.
Eh,
noma.
Wacha hivi tumetoka hapa tukafika Kisumu.
Si niliwaambia ni wa huko.
Wacha hadi Kisumu zaenda kula samaki nini. Kwenda Dunga.
Nimedai kwenda Kisumu for the longest. Wow.
Ulikuwa unatembea venye ulikuwa unasema venye like umeshinda tangu the last time tukue hapa.
So far January je kwa mbaya kwa zile zingine.
Mazi, eh, staff imeni bamba.
Sipoja sahia inyeshi that much, but...
Apo mwanzo, eh. Nini short trends ilikuwa natupatia closure.
Ingenjulia hivo, ningekuwa light skin.
Or not basis.
I will not encourage this bullshit. I shall not.
Ile nipatanga off guard.
Real.
Ile chavini manza kujipaka kukubata joe na kuja ina belt off yote.
It's a struggle.
Inakaa kama kujaribu kupaka nguruwe mafuta.
Wait, umeita nguruwe?
Amejasema hivyo.
Umesema nini?
Sikizi mnatusiana tu hata amdanganyani.
Maze hakuna
straight.
Hakuna build up.
One.
Unanguja tu climax to my step. Hit and run.
Iko na mimi haikubali.
Ai.
Wacha ni kule story bana.
Anyway, that's the only thing you can do.
Hey.
Yuko. Me and the man yangu imekuwa too smart. I cannot give details.
Imekuwa kwa too smart. Tige.
Yes, you tell me when you how much vodka.
Where?
We are getting there. Please. Wait, we are getting there.
Nani?
Last week you said birthday, but...
Yes, happy birthday, Euclid.
Then it's finally... into fatherhood.
Eh. Ah, wewe ngoja.
Eh. Hapa ni wapi?
Umechana how old you?
Ako sweet 16.
Ni sweet 16 ukasimwata. Kuzingia huko. 20.
Peke yako.
Hiyo yote.
Welcome to the club.
Mazi.
Hizo ni mingi.
Hizo ni mingi.
Eh, by the way, sasa mmekuwa elders of the Mugumo tree.
Badis.
Si jasema mimi nimesema mumekuwa.
Oh, tulikuwa either way.
Weka ni uko how old?
Oh. Anyway.
It's not about me, it's about you. One of the moment.
Please.
Newest kid in the 20s.
Yeah.
What?
Tulipatana, tukakata keki sio ugali. Alafu.
Yeye ilikuwa ugali.
Na keki mara.
Right, kuna iconic snap yenye Euclid alifanya. Yo na number 2 watu wame save. Yo na ilikuwa moto.
Gani?
Ilikuwa moto yenye yalitusomea dini. Ecclesiastes. Guys, Euclid is actually funny.
Ephesians 5:13.
Eh, ukisikia Euclid akikuambia ati oh mimi na kwanga mfani, ukimuuliza mbona like ukwe chali yangu, he's actually funny guys. I'm helping you.
Unataka na madem.
Ah,
si ni sawa. He's still funny guys.
Hakuna madem. Kwa
daraki.
Not in his life.
Kwa sister zawili. Yeah.
Sister.
Oh my days.
Hadi mneza mwisho happy birthday. Tutaika number for mwisho.
Mwanze kutuma zaleni.
Mtume pesa. Mtume pia.
Leo nafaa kuweka viboko.
Manzi.
Kwa mtu wetu hapa leo, jua leo tunaweka tunaweka viboko.
Eh. Juu kuna chance atumuoni tena hivi hiki.
Ata hepa kila.
Ati ana hepa.
Tampata. Haizi kimbia sana.
Mimi nikikupata. Nikikupata. Nitanunua maji. Niweke nikumwagie kwa mgongo hiyo maji. Alafu nikuweke
wet.
So ni death threats.
Ile ya kuchapwa na towel iko na maji. Ndio taulo.
Taulo.
Dina kwa mzito.
Hey.
Please.
Towel.
Si taulo na sila.
Tige ulikuwa natuambia kuhusu nini?
Yes, sijui hadi history imeenda wapi. But ni end of 2023 ilikuwa tu normal. Nilikuwa tu Nairobi. Kuna kitu exciting tulifanya apart from kukula sana.
We can see.
Yeah. Jackie. Mzee. Ni sawa, ni sawa. You survive for now. Anyway, January yangu imekuwa very like busy na my event kadha. Kama mlisikiza episode ni 35. Tulikuwa na Emperor Hayes hapa na alikuwa na live show 2 weeks ago. It was very very well done. Hey, kuna huyu mse ali perform anaitwa Prime 8. With a Y. Uwe mse ni mnoma.
Prime?
Prime 8.
With a Y.
With a Y.
Where is the Y?
Hey.
Prime.
Unatoa I, unaeka Y. Oh. Naitua Prime
8. Kwa Prime.
Hey, why imejia biko hivyo?
8 is the actual number. Hey, shout out to that guy, man. Hey. Yeah. Uwe mse ni mzi. Uwe mse ni mzi.
I got Spotify.
Mm.
Yeah.
Thank you.
Yeah. It was a very interesting live show. Also, shout out to the location ilikuwa Move Cafe and Bistro. Chipo zao ni tamu. Ni 250 but ni tamu. Eh. Alafu
chipo 250.
Ukizionja bro ni mingi na pia ni tamu.
Ndio na dictate economy.
January ama December?
Ilikuwa January.
Tigina na tushikilia. Tigina na tushikilia economy.
Ni nini? Tukizwa pass.
Durati.
Ni tunalipa.
Ndio. Pia last Saturday nilikuwa dinner ya club ya Sudini Intercampus inaitwa Isaac. Yes, it was very interesting.
It stands for
aviation.
I'm a Biril. I don't know.
Okay.
I don't know. nilikuwa naenda ku support mtu huko tu.
Okay.
So ilikuwa like a whole like dress code type dinner. Eh, chakula ilikuwa fiti. Very nice event. Eh, kama
kwa entry fee.
Yeah.
Oh.
Eh, pesa. Ilikuwa 2800 per person.
Eh? Eh?
Enyewe umse ana dictate.
Ni simu save do. Simu save do.
Na uliona
mtu. January hakuna pesa ya kusaveiwa.
Alienda ku support mtu.
Eh, si ati ni yake, ni ile
ya. Alienda ku support mtu. Mimi mwenyewe siwezi di support.
You know you wrong, lakini ni sawa. Fuck. Eh.
Eh, hata simwata by the way ko part of. Simwata by the way sasa angekuwa na Benz.
Mi kasi last week bado ningekuwa na pesa.
You had it here first.
Admission.
Mm. But other than that, ni kuangana tu na shule. Eh. Life's good, you know what I mean?
Manze.
Eh. Nene tako kongia next.
Oh, we are.
Oh. As per the usual, December inaingianga na mina natoka Nairobi.
Yeah.
Narudi hometown. Me by them just you shall go. Me si mse wa Nairobi. Me,
New York.
It's not shall go, it's home. Home is yeah, uko wananiambia hapa Nyeri.
Ninyo mnatujazia space Nairobi.
Damn.
Mnataka sasa
rural urban migration.
Mkae nayo space alafu.
Migrate ka wildebeest.
Si mama nayo.
Siwe tayari uko na space ya watu watatu, si utosheke?
See it.
Nataka ya watu wanne.
Nunua.
Dumbo.
Get it right. Get it right. Si watatu, get it right.
Not doing that.
Ah,
yeah. Oh, so, yeah. Kaenda home. Kwani mimi senyewe kukula wakati si mimi napika. Wah, guys. Nikakula chakula ya mama yangu. Kashiba. Nikaongeza kilo, nimepoteza ina Nairobi. Karudi January, you know the cycle, nikapoteza hizo kilo nilikuwa nimepata kwa nyumba ya mom. So you know, now I'm back in my school, nasoma, wanatutesa, but with the simumane yo TikTok ya yeah, if you do not have money, you just stay home. Yeah, so ni shule home. Yeah.
Mm.
But January imekuwa poa. The sun is nice. That's all I can say. Not much detail. All I've done is eat, nice. Eat and sleep. Yeah.
Oje, ni kitu yuko sema after like a week of kutuona jua.
God damn it. God damn it.
Yuko haonangi jua?
Eh?
Ni maji haonangi.
Ai. You are no longer
interested.
Yeah.
Oh. Sina kitu sina pia hapa.
Sisi appreciate jua.
The sunset peke.
The sun so elite, my guy. You know, inahitajingi tu siku moja uone. Siku moja ukae tu macho hadi kitu kama 6 ndo amke 12 ndo realize wenye jua ni elite.
No, do not take advice from Euclid.
Anasema you have to miss it to appreciate it.
Huyo je miss na bado na appreciate. Huyo ni mawia.
Sika yangu, unaona yangu inatoka the bottom of my heart.
Okay.
The bottom of your bottom.
Eh?
Hey. Hey. Zima. Yes, Euclid, how was?
Like very Zima.
You could do we care for
nyongo na creeps. Okay, so December Smota lintoroka. Tulikuwa kuna baadhi ya Smota kanitoroka. Sijui labda I was giving tutamka Eldoret. I don't know.
By the way, mulienda bowling.
Hiyo ilikuwa kitambo kidogo.
Mm.
Ilikuwa nikiwa in the middle of my exam na wakasema ati twende boli.
Kulikuwa in the middle of your exam before.
Middle? I was actively doing my exam.
Kulikuwa nenda kusoma hiyo Tuesday?
Umempata, umempata.
Okay. Wewe kwanza ndio ulisema tuende.
Lakini wewe no. Wewe no exam ya kwanza nilikapitia. Nilikuwa na exam mbili wewe no. Nilikapitia ya kwanza. Hey, anyway. Exams come and go.
Mm.
UMT is here for life.
Real.
So Smotali Ndruka, nikaenda home.
Mm-hmm.
Nikaenda home Christmas. Hey, Christmas leo nilipish.
Of course.
nyumbani kuna food. Hey, hata sijini. Hata sijini wana nitumanga campus. Yeah?
Mbona nadhani anataka kwenda Kisumu.
Machachisha sikulangi sana. So, after Christmas, nikarudi home nilivukia mwaka, nilivukia mwaka home.
Ulishusha nyabu?
Euclid Mkamba, you don't fish. Anyway, eh?
So, mwaka ikaanza, nikakuja shule. Mi ukuanga shule. Sawa, mi, saa nitasema aje.
Uongo imekata kutoka. Nasikia tu mimi naenda shule. Mimi napanga tu shule.
Unaipa senye tiga na save wala mimi hata sijaiona ya kusave. Mimi hata sijaiona ndo ni save. Wa January. Mimi sasa nimefanya uchafu na January mimi.
Mm.
We. Alafu tena nikaenda birthday. Kafungua mpesa messages Thursday.
Ukoona maajabu.
Haya bwana. Hizi messages
zangu. No ma.
Eh. Eh manzi.
Black and blue.
Labda nianze ku save kesho.
Mm.
Mm. But eh, tushukuru Mungu February, you know, mwezi wa Valentine's.
Msere check.
Eh.
Ama okay, oops.
Real. Ni mwaka ni PSG. PSG sijui nani.
Eh?
PSG yako game.
Najua tu ni game kubwa.
Champe.
Michiku.
Anyway,
mechi lazima tuangue. Siwe fama.
Kweli kweli. Infage, kweli.
Si wewe uharibu. Uharibu.
Mechi lazima tuangue.
Simwa 2024.
We will be there to support.
So.
Hey. Hey, 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 hey.
Keza. Keza kwa hapo. Mm. Kama kama unaona nitakuwa single Valentine's Day, si you hit up my girl Eleni man.
Kama mawia.
Kama winyes man.
Ana na ugeyo. Hai. Na Mr. Freya.
Personally, sisi like nimekaa hapa naambia madam Melissa. Hmm?
Don't you see that?
Mawia amelala. Just wonder since penda you are like so kama eh, kama unaweza jitokezea tuma pendo tuma neno pendo kwa hiyo
na weke hapo tumawia umeona
hizi memes za sijui ati me on the 14th of February alafu mse ameshika hivi slippers atupia like couple please we do not want that to be Euclid or Simata or oops sorry makosa ni yangu Euclid or Mawia so
Euclid
How
updated? Unajua huyu
ngoja updated nini simwata.
So
my
father.
I think so.
I guess so.
You still kwanga guys. Hey, high school Friday. Bas, Friday wana wewe collector.
Thank you, niko na story sasa.
Ati kutoka parade hadi kutoka parade ground hadi what's it called Daru. Kwa hiyo gap kuna mtu amekimbia library akachukua standard akanyoka pulse akaeka ndani ya sweater ameingia Daru atazungukwa na wanaume 16 no, na bado lesson ya kwanza asubuhi Friday
no, ma.
We used to leave for Fridays.
I love sir your pulse ingefikia Euclid at some point. I love sir anaenda anachora wale madem wenye kwa naga big wako kwa hiyo pulse. The boy had talent. Let's just say it was like a very realistic.
Alikuwa anauza?
Ezi, what?
I was asking about the drawings.
It wasn't that realistic. What did you?
Crazy.
Ngona madem.
Nye, kuna siku, hey, pants wakiamua kuweka cover girl. Unaikanga cover girl. Tume shukuru. Anyway, so. Hey!
Oh my god. UN jameni.
Bado juoni.
Si uko UN.
Unaona?
Mm.
Yola pal.
Nana wa?
Oh my god.
This nigga.
Wewe tu kainanga timu ya futa ya madem.
I think wako. But mean kind of cool. You see that stereotype? You see how like, okay, this is like those wazungu wazungu type stereotypes. You see how those pretty blonde babes are normally looked at like they're expected to be dumb, yeah? Mm. Now imagine me trying to go join a Tuk's football team, the women's. Mind you, Tuk is a public school. Mm. You know, they're just going to look at me like, are you serious?
Hata mimi hata bado wameunga.
Hata mimi sianza
hivyo. Like they're going to look at me like, "Wewe tu unajua ku kickball?"
Damn.
Yo sasa mimi nilikuwa captain. Mimi siwezi chukua hiyo, si nachukua bag na naenda home.
Yeah, unaanza kinema una kacho bado unaona
shida. Sana kuja ku fight for what? Economy ni mbaya enough. Na ukumbuke watu lipi? Okay.
Yeah.
So imagine ati niende nigongwa na ball kwa sura hapa kwa forehead alafu nikuwe na dent niko na kuja podcast mnanicheka daily
unicorn.
Na silipwi. Oh my god.
Mege gabu aliacha meno kwa watu. Limona juzi.
Limona juzi.
Eh.
Aki haujangi meno iko na value till venye sasa uko na uko na kipengo mahali you're like fuck
kila mtu uona
wa alafu kwanza hizi hapa mbele wow hata heri poteze mola walai heri umeze mola
na ki na kinini slant kaslant
eh ngori
Brenda then uko na kaina kana ina hapa mbele
gayo eh uko na kaina insta tu badala ya
jamani but eh kama unaenda kucheza cheza mali unalipwa bana eh
ukweli
hapo ucheze tu na
life ai usicheze na maisha
kali
Nile revelations yeah there's a time will come and you look for death and you'll not find it Ajay Pata
Luma
so nile look for death
na doctor Dave namna mkata Nairobi girls nini
I feel like then it's gonna go on the issue ya nini ya match he perfect match
Ai.
Yoni le moja
ni hata
yoni le moja yenyewe demu ambia ngo this meat is more interesting than you and it's dead.
Yeah. Oh my lord.
Na kumkanga hiyo.
Mtu aenda huko aje.
Bethe mtu ama una apply ama si wao ndo wanahitaji watu ama ni watu wanahitaji kwenda huko. Nani ndo kuna on demand?
I think the demand equals the supply.
So it's like it's just it's a
it's a two way flows. Yeah it's a flowing market apana TV time
yani.
TV time utapata love of your life na 15 minutes of talking to someone
yeah
on TV
eh yeah.
Sawa muende
hey
is it
kama
sasa
hivi tunaongea love of your life
like manzi
sibali
na hey, 15 minutes metosha
more than enough ask Lenny I mean tige Lenny
so mini jipe 15 minutes sawa
wewe do not trust your judgment bado kidogo
atianze na maombi
oh new year resolution yangu ni kuchange my type from rats to like the guinea pigs unajua na waitanga rats juu hivyo ndivyo simwata alisema aliniangalia na akaniambia Mawia your type is rats so this year I'm changing it
mtafuta guinea pig sasa
bado
okay
wewe guinea pig panya si inapatikana everywhere guinea pig iko wapi everywhere
majuu
exactly
nigga got it umesema nini wewe basi mwata
Speaking of resolutions, I'm going to resolutions this year. Masimota, unasema to fuck it with ball.
Smart.
Resolutions
are...
Masimota, uvanga smart squeeze.
Hey! Hizi viatu kwanza, tutawapigia picha.
Unanyonga nani?
Akona stylist. Nini?
Oh, hey!
Akona stylist.
I forgot.
Shout out.
Uzi shout out.
Mtofala ni nyongo. Unajua niliambiwa va smart at least pesa itaona unakaa smart ikuje kwako. Lakini bado sijafika.
Lakini bado.
Bado.
Same.
Moja moja.
Mi by the way ingekuwa
mbona January kwa ngumu kwake.
Lakini
ukiona mtu amevaa hizi happy socks tena.
Guy.
Yana soma umzi ana soma from the book of CEOs.
Sizileza.
Sizileza ni old green.
Tume max.
Unasema nini hizo socks zilikwanga?
Unaona yuko kutoka
huko. Maze hizo socks zilikwanga.
And on chat was on old green fashion.
Kuna siku model nilipata nazo. Kanikaribia kama whisper. Eh prefect, hizi ni nini unafanya?
Unalaje ni green? Really? As your uniform. Ah.
Hizo socks zilikuwa juu.
Yeah, but don't expect to make it in life, nice socks.
Si niliachana nazo.
Oh. see you started making moves.
Manzi, tell me back your pesa.
Mm-hmm. And you look at some resolutions.
What
are
you going to resolution?
Your response is kind of layered. It is a manisha hujako ukilipa.
You buy those jafiki you level you go live for big tax. Like tax yani too. Me ni mtu anil trans hata imwaka. Sasa ni was surprised kidogo.
Sawa.
Ama piki kata.
Next year ni mwaka.
We try again next year.
Ndio hiyo.
Hapa na kwanza niingie gym mo.
Mse antushana na elephant na nataka kwenda gym.
What are you nice?
Unajua ni
ha?
Anaenda kupiga picha.
Jeans. Ilikuwa nisome kwenda gym ni therapy loki.
Hey, lakini hey, hiyo kitu inasaidianga. Uko hapo nje, enda toa hasira huko kwa gym.
Bas.
Sijafika kilo 50, naenda gym kudu.
Ongeza hizo kilo zingine. At least we know you.
Zitoke wapi?
Ukiinua 20 kg hivi. 50 plus 20.
Mseni matako.
Ukienda gym, utasikia njaa mo. Kisikia njaa mo, itabidi sasa umeanza
kukula. Juu kuna siku sisikiangi njaa.
Yeah.
Lini?
Uliza Euclid. Yeah, uliza
Euclid. Euclid.
Wa umeana Euclid vea njaa.
Ja wa sikia sikiangi njaa.
Njaa ni mentality.
Niki utu.
Niki utu. Umepatwa.
That is a very deep, deep statement.
Yeah.
Too,
if you know, you know. Yeah.
Maji.
Musidike si
yako. Miu kunyo aqua mist.
Okay.
Yeah.
Okay.
Mm.
Anyway, this year, this is my year.
Yeah.
This is the year.
Yeah.
Yakudu.
Ndio simu kaya kitu. Did you want?
Okay. Kadi ukicheza na simu hata kunaweza kuwa na rurashio hii mwaka.
Eh. Eh.
Wewe. Tu rushio.
Kuna shida. Zi sim children
bana. Eh, rushio. Mimi ni auntie. I have to start thinking for you guys.
Think about yourself.
We've already given up.
Ko 20 bado wewe unataka kuongea.
Siko 20.
Acha 20.
Stacky.
Unataka kupangia rushio sisi wewe. Ujoo kika 25 sasa unafaka kuna watu wangapi? Watu wangapi? 1 2 3 4.
Zi watoke wapi?
Wanafuka wapi?
Ah, watoki hapo. Mimi si watoi.
Okay, so I might be new to this. I don't know. I don't know. But I think zinatoka kwako.
I mean, he does have a point.
One.
Okay, basi 5.
Na economy.
Sutakuwa.
Unataka watu ya ngapi?
Taki!
Utaki watu ya? Okay.
Imagine ni watu wakuja na sani yaki. Uzo msali 5.
Yusi ni investi. Alamu wabunje hizo sahani.
Kutu ni nuki sani 5. Ugetumia how much ya
kikuku. Mani mjengati mwata.
Sana koroga nansi.
Okay, to be very honest. Iyo sijaifikiria hivyo badu. Like, I think before you think about the kids, think about the money. Like, honestly, sawa, nipate yao watano wenye simu hata nasema. Ni walipia na? Urembo?
Kwa ni kusolo. Kwa ni kusolo.
Umuze ya mesema pochi. Simu hata jameni.
School fees.
No,
mekubali.
In some...
Kwani unalipa
group primary school yenye anafanya hivyo.
Hey.
Nani how much?
Okay, since that group
of... Si hata hiri weke.
Ni tuza hapo 17K.
Since
that group of... Oh.
Yeah, ni primary school. Mtoto ako class.
Ako class 2.
Yeah.
Ngori.
Hizo vitu ndogo ndogo. Yasema group. Lakini pika nataka kuwapeleka zile link house. I'm sorry.
Yeah.
I mean account numbers and... I don't know. Hizo...
Real.
Endelea na resolutions zako.
Yes, na resolutions hii mwaka.
but this
umesema ka umesema ka tatu
ya yuko ni more aqua miss this year
really
kini kuna resolution ya leni
gani
lazima nimtafutie dem
yes
I guys been... you know unless tumpeleke hizo hizo show
no no listen listen leni leni kwa mfani akuna nini ingine
biceps
eh kuna biceps
na pia anaendesha anga gari
driving license
anaendesha anga gari
anaweza ku drive crazy
ai
no man no
leni ukikosa mtu 14
hey kama unataka kuwa passenger princess wa leni utume hapo pendo at leni
pendo katika UMT na
tutakuconnect
yeah we got you
labda mtu atatuma
but then labda kuna mtu amekuwa akishikilia
man na kwani leni anakuanga na kama mtu alafu
saitu eh sasa ndio tumemwambia enda umshow
go shoot your shot girl
ama atakayekuambia kwa jinsi pekee eh shoot your shot
usikubali
niambie usimwache nyuma kwa uko rafiki yako
usikubali ukae peke yako
yuko ile jirani yako
yeah
mwambie sige ule kazini yako wa kazini yako wa ndia kazini yako mwambie
sawa
it makes sense
kazini yeah. Ya kazini ya aunti
wewe tu ni mtu kwa familia
okay kuna something like that kwa kama uko familia mwambie
haya yeah.
This year mwambie na leni ikikata ni wote mtotoe kwa pamoja
hey 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 watauana au watauana bwana patamalizana
si nitashona.
Oh okay. Anaweza
shona. Oh yeah.
Oh yeah.
Yeah. Actually, you have a point. I could shona a boyfriend.
Ai.
Okay. Okay.
Okay.
Sawa Mike Tyson. Anyway.
Si tulisema kama tuwezi wapata tujiundie.
Sivo.
Tulisema tukae na wenye wako.
Eh. Tuko huko. Tuko huko man.
President tuli.
Man.
There's nothing we can do about
that. Kwa hadi 22/7.
Sasa si ni president, si boyfriend.
President, boyfriend.
Sasa kuna demo ameshikilia relationship ifike
24. Hey,
ifike
14.
Then, actually,
I was in town the other day delivering flowers. And that day I was seeing flowers everywhere, like roses and like people walking hand in hand. And I was just thinking to myself, ah, tu, kuna yenye tu unaja. 18th inagonga hivi. No, 15. Sawa, hata 15.
Hapa
na 15 sini asubuhi wanaamka pamoja.
Post date.
So, 15th in the evening.
Real.
15th in the evening.
Alikuwa na madam ameshikilia relationship.
Was it?
Yapale tu flower.
Man.
Yesa amenunuliwa. Yesa amenunuliwa maua. Chocolate. Teddy bear.
Ameandikiwa ka love letter hapo hivyo.
Usiseme love letter bwana Kenyan man.
Ah, dige.
Dig it specifically, aye. Sure.
Euclid.
You?
Euclid. Euclid.
Sawa, kama boyfriend wako wako hapa, either Euclid, Thigge, Simuanta, we uko sorted. The rest of them out there.
Crunches, crunches, creeps.
Really?
You got a kuja kwako wako show me your teddy bear.
Oi.
Yeah,
this like one.
Yeah. We should wear matching pajamas. Tulale pamoja. You could do sleeps naked.
Ajina la la naked.
Hey.
But enye ni kweli kuna wase wanashikilia tu.
Na kuna fulana
wao. Na wewe kuna enye anangoja kuachana 13.
Kiki. I'm sorry we can't do this. Blocked.
No. I don't think our goals are aligned.
Maybe I think you made a mistake.
Ngori.
15. Eh mambo ya mapenzi ni ngumu.
Eh lakini 14th ni siku nzuri ya kwenda out ukiwa solo tu utoke tu peke yako.
Eh 14th kwanza ndo naweza toka kwa nyumba ni scout, ni pale tu boyfriends wa watu.
Wait, let me cook. Hiyo 14th tunaweza enda na Lenny Town, tutafute manzi mwenye ameachwa.
Si mnaona?
Tutapata manzi ametulia tu mahali analia, akiangalia watu. Tumwambia Leni enda. Love Leni anasema ah niko shida ya meno alafu ninamsukuma. Oh my days.
Eh by the 14th is wa hiyo ndio siku nafaa kutoka nje ni scout. Nikiona kuna mtu amenibamba na demu yake anamuongelesha hivi namwambia come I can treat you better.
Yeah.
14th unatokea unaambia demu. Alone today.
with Riz.
Ndio.
Na unamtolea kama huwa na hivyo ndivyo mpata dem.
Lenny, we are giving you secrets. Anyway.
Mimi naambia hiyo ndio perfect day of scouting. Nyinyi mnafikiria Valentine's hiyo sasa tunafikiria bigger picture. Sasa si kila mtu mkatoliki.
Okay.
Mimi ni mkatoliki.
Kikosa watu kuja kanisa.
Katoliki.
Amwezi kosa Katoliki. Pastor hapo ama okay si pastor. Hey. Hey. Kwa sababu kwa congregation tunapo hivi ndio kuja wale zenyewe wamekosa mtu.
Christian Reese.
Oh my God. Unafungua hapo Proverbs 30 unamwambia he who finds a good woman finds a good thing. Ibo uko ndani.
Kondakas.
Mungu akuonekane. Si nakwanga wanasemanga sijui church is the foundation something like that. Sijui. Mimi ambaye ni ndio msela wa church lakini
wasichana wa church
I highly recommend you do not do that.
Eh, wasichana wa church kizana kwa fiki. Wasichana wa church ndio tunapatana nini?
I guess kuna difference ya wasichana wa church na church girls. I'm assuming kuna difference.
Oh eh, by the way, kuna
kuna difference wasichana wa church.
Kama boy kama church boys tunasema vijana kanisa.
Church girls normal. Normal, normal, normal. Unakatia DM
na kwambia kweli unakoanga na motion ya Mother's Guild
kila mtu na secret zake na wewe uliacha last week
no
akajana nani lakini ana hopes
bali udakuya church na bamba
ya bamba ilikuwa inafanyaga naenda church 11 by two na fuck nisha toka huko nilikuwa toka huko 5
mmm
naomba nini Yesu
naomba nini eh
ndio tuvaifu na vaa hili kabisa.
Ima kwa resolution yangu ni kuwa nini academic wepo.
Ungesema, would you say uli succeed kufanya the same last year?
Yeah, kwa resolution yangu last year.
Okay, fair enough. Fair enough.
Exactly.
Okay.
But, unajua, nilikuwa naambia Leni juzi, nipata motivation ya kusoma.
Mm.
Nataka nikimada campus nipate job inipe salary nimange sherehe kila Friday.
Wow, okay.
Okay,
think about it.
Junior.
Expensive kupiga sherehe
hizi. Hey, kweli.
Very.
Considering college.
You know how did you do it? Mazee. I think they starve the whole week. Oh wait, let me not speak for others. Let me speak for myself.
Yo kula kienda home.
Nafika ngumu na naambiwa, "Eh, young man, umekonda? Ni masomo, ni masomo."
Yo sama ndio yukida niambiwa na mamake akitoka, akitoka kwa nyumba akienda campus. Unajua watu wanakondanga university ni wale walevi.
Yeah. Mamangu aliniambia walevi ndio ukonda campus.
Solutions and solubility.
Ethanol.
Absorption rate.
Na anajifunza kutitrate.
Ethanol yote. Chanza
aja
mix. Let's see what happens.
Good.
Let's see what happens.
Anasa za dunia wone.
I think so.
Methanol ama ethanol ya hajanga toku ya kipofu.
Methanol.
Methanol.
Ngoja. Zote.
Ethanol
ni kila yu inakuwa.
Eh.
Ethanol inakutoa macho.
Imagine utoke macho alafu ukufe. Unaanza kusema unaona giza alafu 1 2 ushanguka.
Ujongele mimi moja ya niliamka niko na blackout.
Boss.
Kama ni youngs.
Zenga zote alafu ikichesa.
Suna daddy. Ikichesa. Unachesa nini? Ifo.
Ifo. For this.
Chase your death.
Just death.
She died.
But
this is the
second time in a row na hiyo shetani ipo.
My resolution zangu ni nimerebrand page yangu. Sasa ni crochet with V. So I am hoping to ni basically expansion. Sasa last year I was doing like bags and blankets and pillows. Mm. But sasa this year tumeexpand, tutakuwa ukisema unataka dress, tunakushonea dress. Sema nataka swimming costume, nashonea swimming costume. Kofia.
Yes, Euclid. Yes, Euclid.
Hata simu hata akisema nataka shati, anashonewa shati. Masweta. Yeah, so basically now, as long as it can be crocheted, I will be crocheting it. So resolution yangu ni, you know, kabiashara ka kasonge. Mm. Eh. Okay, but itafanya okay. As yako ikae fat. But yeah, neza crochet boxer.
Crochet boxer is after the cost.
Mtaka baddies by the way. Mtaka
baddies.
To be very honest, Junishashon a shirt na imeona venye zitaka. Eh, you guys look like baddies, like people would assume. I'm sorry, but people would assume nini mashoga because your asses would be fat. Sawa. And then the other resolution was just like any other girl, I do have a shopping addiction. Therefore, I will be working to shop less this year. I don't know if I will succeed, but I will be telling you. So far in the month of January, yeah, nime kwanza mi seeing as I know like the good thrifting spots inakuanga quite the problem juice inaendanga tu napata tu vitu smart na nabuy. So ni kuacha ku thrift as much kwanza ni vibe zenye ziko kwa nyumba. Alafu nipate pesa.
The millions of alafu,
clothes. Alafu. literally, it's actually like that. So wacha ni vibe zenye ziko kwa nyumba. Mm. Alafu sasa ndio nitaanza kushop after ni turn 20.
Mimi nahitaji kufrift.
Ya kitu na muuma.
I'm not excited about turning 20. I don't wanna nini taxes. I don't wanna be an adult. Yeah, mimi. By the way, hata nikifika 25 nitakuwa bado nasema inaisha hapo na teen. Mtakuwa tu mnaisikia somehow.
25 year old teenager.
So yeah, me mine are just less shopping,
TikTok more earning. Sound flani ya nini? Ya dem mwenye analia like machozi. Nasema, I don't want a job. Mwini mwia sasa.
I don't want a job.
Lakini wala you are doubt. Itabidi tufanye makazi ndio tupate do.
Imagine.
Yeah.
It's taki gani. Illuminati.
Ah, we.
Take it. Sudan show.
There are potential three options whom say anaenda kusema na spend zote tatu.
Ni Illuminati. Ni moja ni Illuminati. Next ni?
Sugar mom.
Next ni?
Trafficking.
Jameni.
I know this nigga. I know this nigga.
There are words. Not the words. Me and
Quentin say that. So I was right.
See, one. East of your biggest coin a lot of money.
We ni matagu.
Oh my God.
Unajua mimi nikibegu kwa street hakuna mtu ataniamini.
Sawa.
Utakatiwa tu.
Kupange tu mashida.
Kupange mashida.
Sikia. Tutafute 3-5 people.
Mm.
Tuweke kwa street. Difference strategically.
Mm.
Unajua watu utoa pesa.
Yeah.
So wanatuletia pesa. Siri per day. Let's say each. In theoretical, each wa kuja na tao.
Hiri ni ibe sadaka ya church.
Each wa kuja na tao. There are five. You mean, how much?
5,000 daily.
5,000 daily. Au na upea 20 each.
Unaweza kubali kukaa kwa barabara ndio upewe 200?
Yeah.
Mtu anaenda mjenga anapewa 150.
Man. Mjei si kuzuri.
Sitaki kukua grown up.
Kuna na kufanya mjei.
Unajua yes ndio feel yangu.
Ni come to MJ
35 K
100 K in 4 weeks
140
yes it alafu wewe unasema Mungu hata kusema nini.
It was one of the options kwa akili yako.
Technically
it was one of the options.
Number 2
kujeni
DM DM
ngori
sawa
business ideas na kwambia na kaga tu chini
hivi ninge pige ni peke yako unasema resolutions
kuna resolutions
na wache kunona shingo.
I just arrived. Okay, I nitajaribu maumbwa anyway nilikuwa na
ni machipo.
Sikulangi ma. Can I just say that nina fast sahi? Nina fast.
As in, nikitu ya touch. Uko
serious?
Uwe size yako ukangi unakula.
Ya kuli.
Anakula ui. Noma. Anyway,
kama umepatana nazo zikakuchekesha.
Eh. Umepatana nazo kila weekend.
What? Anyway, so one of my many resolutions hii mwaka ni kujaribu ku fast at least once a month for like 7 days. Eh. Ku fast by the way inakuanga rahisi. Ni saa hii ya kufast yenye restricted kukula vegetables na drinks ni noma. Hiyo nayo ni ngori. But ni
hiyo ukapea yuko.
See, as in nakula like one meal a day.
One meal a day.
Eh.
Mimi za fast.
Exactly. Eh. Yeah. Nini ingine?
Kwanza wiki nilikuwa nalipa madeni za last week.
Mm.
Speaking of madeni, acha tuongee.
Eh.
Hata ni bahati jana nilikula.
Another thing nilikuwa nadai kufanya this year ni ku learn Spanish. Nimeanza, nataka kusaka kuwa fluent. Hopefully nitaweza kuwa fluent by the end of this year. Si ni kitu nilianza hadi after
akona streak mzima ya Duolingo this guy. Hata mimi enye nani hana.
Buenos dias, señor.
Bas. Ukiangalia vizuri utakuwa na Duolingo, lakini how many times do you visit that app?
Mimi nilikuwa najifunza Italian.
Mbona Italian? Italians ni lugha ya fujo.
And this.
Hey, German.
Imagine like Italian is just like Spanish in a different font because kama amigo amika it's the same shit.
Sasa wewe uliacha lini?
Oh, mimi niliacha nikiwa na streak ya 100 days nikajiuliza mimi niko na hii commitment kweli?
Damn.
Nataka boyfriend.
Sijasema hiyo, ni mimi mmenisemea hiyo.
Ni lugha ya kusoma Italian, ni lugha ya kutafuta wa baba coast. So
coast?
No more.
Coast ama Italian?
Si ndio wako coast.
Wengi wanaenda wanafanya
bathari Italy. Mbona hiyo joto ya coast? Guys, the sunburns I got from there, by the way.
Nisipa rangi.
Sasa ukiwa hiyo rangi yako.
Nisimota ameambiwa.
Mbona hiyo cocoa butter yako?
Cocoa butter.
Like today I went to check the price of the sunscreen I use. Guys. Guys.
Paka Vaseline.
Hiyo pesa by the way imeweza nilisha whole month.
Unanunua sunscreen lakini ukuli.
Sasa obviously sikuinunua. Sikuinunua. Because like the man is, I looked at it, I was like, sasa ni one of two things. I prepare for venye nitachomeka hell ama ni kule tu. Ama ni nikasema wacha tu ni prep for hell.
Acceptance.
I think ni 300.
You think?
Yeah.
Priorities in this life.
Kwani ni how much?
Dictionary ni how much?
Sai ni probably 2k.
Nyama ni 300.
Kwani kilo moja ya nyama ni?
I'm very sure si ni 300. Si
300. How much? Lakini sasa you guys, mimi niko na swali. Mimi niko na swali. Mnataka ninunue kilo moja ya nyama na niko na allergies alafu nikufe kwa nyumba?
Yeah. Lakini ndo kumeshi.
Kuna allergies?
Sitokomeshi. Kuna allergies za proteins.
Ai.
No, even.
Ai mawia.
So let me tell you a funny story. When I was a kid, me started drinking cow's milk like.
Ulienda high school? Ulienda high school public?
Si mimi sikukua na kula hizo mama beans na manini.
It all makes sense now.
Sasa kwani ni mimi nimechagua kukua mgonjwa?
Lakini siku yenye ulijipata TL.
Mi nikiwa mdogo, I've just never spoken about it. Nikiwa mdogo, nilianza kukunywa cow's milk like mapema. So, mi nilikuwa nakunywa to the point that unaona kale ka 1 liter bottle kwa napewa hiyo. Na si nafaa kuacha kukunywa. Nilikuwa nishikilia hivi mpaka venye itaisha. Alafu nafura tumbo. So, so ikafika ikafika point.
Yeah, sifani.
Ikafika point sasa, like my body was like hata wewe umetuzoea vibaya. So you see how you can develop allergies either like that ama it ikwe mwili yako ndo sasa ina fight imesema enough is enough. So mimi nikapata allergy ya too much milk, too much eggs, cuz pia mae nilikuwa nakula mae mbili daily.
Eh. Body mode flani. Get down those cats. Ule body.
Liko ditoje.
Oh, ngoja.
Alafu nilikuwa nakula masmoky. Na nilikuwa nakula like nyama ya mbuzi, ya kuku, ya ng'ombe. So like jia kukula hizi mavitu sana. Okay, ya majani ndo ilianza. Ile yenye unapata zile marashes. So ndio nikajua niko na allergy ya proteins. Sasa on ma December ndio nika playback utaisikia. Utaenda usikie tu. Sasa nika happen ma December ndio nika si ndio mnakulanga like nyama mob. Ndo sasa nikaanza kuona hiyo ya nini ya nyama. So sasa mimi nauliza, nikienda butchery leo ninunue 1 kilo of nyama.
Yeah.
Then what?
We donate.
Yeah.
Wait, Adam.
Nitakujia.
So siwezi jifeed lakini niende ninunue ndo ni donate.
Kuna allergy, so mbona jifeed na nyama?
Ah, nunua nyama pigia yuko.
I am not your mother.
Duck sort.
I'm not your mother.
So who kula nini?
Like obviously nitakula nyama every once in a while, but sifai hata
ukikula nyama unakuwa mwili.
Nimekuwa nikikunywa Cetirizine in the whole week juu ya hiyo nyama yote. Sini
ya kulala.
Si antihistamine. Mna abuse nyingi kama ya kulala. Ini drug and substance abuse.
Nani?
Hiyo ni side effect. Tunatibu magonjwa, hiyo ni side effect.
Hey, is that giving me allergies?
Yeah. Oh my days. Anyway, proteins, so growth and repair of cells. Emphasis on growth. We are sorry. We are sorry.
Ndio maana.
Lakini niaje uko na bicep ukule nyama.
CDM.
Angolo.
Actually, you used to do so much. What training yetu ilikuwa? We used to go to the field, you start with coach akisikia kusema ni 15 laps. Ilikuwa ina range from 15 laps to 20 laps.
Moja rudi kilomita cha pesaba, ilikuwa saba.
So the, like mkifika tu hivi field, the first thing you do is run your 15 laps. So what used to happen was you'd run 400 meters times 15, so you've basically run like 6 km.
6 kilometers.
You're in cross country.
And you know,
6 kilometers now, sini 30 minutes.
We were training from
Kaukwa High School. Ama,
okay, we're training actually even on Sunday. So ni the
Sunday.
Whole damn week. So, yeah. Ukumbuke mimi niliingia football from 1. So from 1, this was like the how we do it. So mlikuwa mnaanza na hizo malaps. Mkifikisha like lap 10, mnasimamishwa. Muna ingia sit-ups kama threeso. Muna amshwa.
Sit-ups threeso.
Yeah.
Sit-ups 1, 2, 300.
Na ni haraka. Ukiwaste time unaongezewa laps.
Yani umeshapiga 10 laps, sit-ups 300.
Ukitafuta tu msichana mwenye alikuwa Alliance, mwenye alicheza team ya sliders. Si just kamutu kalikuwa kanakuja feel. Mutu alikuwa team ya sliders. Au muulize tu mlikuwa mnafanya nini, atakwambia my friend you would not survive, because after those 300 sit-ups you get up, you finish, whether kama ni hizo 5 mmeongezewa ama ni 10, malize mrudi. Mnaona hii hadli fupi 300, hadli mrefu 100, kutouch ball 5 so 300 to 5 so hii ya kutouch ball na tips za toes. Sawa, mkimaliza hiyo at some point hapo katikati mtaambiwa mfanye sit-ups tena.
Ni imagine uko mali unajiambia 187, 188.
Fuck.
No, man.
Oh, in Form 1, we actually made it to Nationals.
Oh,
yeah.
No? See, Nina, it was the first time Alliance had ever actually gone to Nationals, and I'm proud to say I was on that team.
Yeah.
After that?
And then in now Form 2, we went up to this thing, regional finals. We played with Njafini Girls, as obviously.
Yonine team enye, walikongana nini, madimoto menye afed.
So, actually, that was
Sinio.
In all the games of my life, that was the hardest game. Yo, game kwanza. Mi nakuanga number 6. Tushawa show hivo. Yo game nilicheza kama false 3. Why do I say this? Number 9 wa yo team alikuwa naitwa Otisa. Oh. Otisa.
Uwe ni mnoma.
Ama ni Otisa. Alikuwa naitwa Otisa. And let me tell you, I'm not even sure if she was a she or a
striker.
He.
Yeah.
Because the way she was built. The way
plus 10 to all abilities, skills, zote.
Alafu unaona midfield yao. Walikuwa wameka msichana inaitwa June. Unaona hii sura yangu venye inashana? Hiyo ndio bicep ya huyo msichana.
Where?
Kipa wao. Hata ajui kushika ball. But jinsi uyo msichana amejaza post.
Iwata si utu mzuri.
So, Njafini, okay, the one thing we really, anybody from Alliance, whether it's boys or girls, atakushoni, we really had a hard time with sports because they'd always be like, hamwezi tushinda masomo na mtushinde games.
Futa.
Yeah. Let's be specific.
And especially football.
Yetu ilikuanga, ai, watatupiga masomo na field.
So see, they used to poach. Like, I'm telling you, like, that midfielder, she was called June. June like, looked like she had already gave birth to 3 of me. As in, say, hakuna mtu hapo alikuwa. Tulikuwa tunacheza under 16. Awa watu walikuwa over 25.
Walikuwa ile 16.
Yeah, you're 16. Yeah.
Asi, wewe.
So, your game, I remember the first thing. Si tunafikiria tu, like, ni, okay, the one thing I can tell you is we had like good game, good ball control, fast people, to make him be 15 laps of course to Konagas. Now the issue is, see, I've already told you, Alliance haikuanga inafikanga hizi levels. See, from one of the very first time, football ya Alliance, haikuwa sawa, hatukuwa tumeenda nini? Nationals. Tukaenda Nationals Form 1. We got no support from the school, by the way. Like, the principal, the what?
Walistuka.
Nothing.
And your plan budget is
going to be a new budget.
So, Madam Principal, will require football. How are wanaenda wapi? See, Nationals.
Girls.
How are? See, ulitangaza last weekend. Wapi? Parade ground.
You see how you go from an excursion, you come back, you're supposed to give a report.
Yeah.
Football nani? Hata wako anajua inachezwa na wasichana. I'm telling you, the least supported sport in that school was that football that took them to Nationals. Nakwambia, hata hiyo Nationals, bado tulikula tu mkate na maziwa.
Noma.
Hapana sasa kwani from nilikuwa tulikuwa by then now tulikuwa kama huko kama huwezi kunywa maziwa ulikuwa unanunua soda sasa unaenda unaambia coach directly unamwambia may I can have milk. So this game now this specific one with Njafini, you've already had the size of these girls, yeah. So tumeingia game to see tushashinda the Zonals one. Na tumecheza na matope. Kwanza hiyo ya Zonals tulikuwa tumechapa hiyo team 7-1. Na hiyo 1 iliingia ni juu keeper ali slide kwa matope. Si ati juu alicheza
game. Lafsin Faraja, okay.
Sasa si tushamaliza 7-1 na Zonals, regional Zonals. So sasa silikuwa games 2 tumeenda regional finals. Tunaangalia wasichana. Mind you, team yetu, I was like the average size for our team. We were this size. Like all of us. We were tumututu tudogo, tukone, too cute. But then hata hatukua tunakaa. Cute. Hatukua.
Malizia hapo. Too cute.
Too cute. So sasa, game ikaanza. si mnajua football the way kuna kana ako ka commotion ka the starting minutes. Mm. Tukafungwa na yo like minute 1. Ile tuge ile mnajua ile bao. Mnajua ile bao ya kwa. Hiyo. So team imepanic sasa juu. This is unfamiliar to us. These are unfamiliar grounds. Japini wanakujanga hii nationals all the damn time. Mm. So, si tumestuka. Sasa ikakuwa kazi yangu nini? Kufuata Otisa. Mind you, your son, you're like, nimeingia 5 feet. This girl is like 6'2". Alikuwa mrefu mkono.
That's 7 feet in men.
Come
in.
I'm telling you to this day. So nikimark akanisukuma moja nikabaki sijui wapi akaenda nikaambiwa na coach unaona huyo ukae na yeye mimi najua siwezi shinda huyu msichana venye anatoshana miguu nilikuwa nalima huyu msichana miguu nilikuwa naona juu juu najua
wait all this is in form 1
no this is not in form 2 now you know damn. The ref can't exactly like flag me juu hata yeye anajua wasichana ni wazee wetu so kuna tule tu vitu anawachilia. So, tulikuwa tu tunaanguka na Otisa the whole game. Tunafuatana tu. That one game, I can tell you guys. Sijai kimbizana na mtu hivyo.
Mimi ningekuwa Otisa ningechukia mawia vibaya sana.
Alinichukia. You want to imagine tu.
Wanze ni yeye.
Ulikuwa unapewa yellow haraka. The very first time I played a game, nilipewa yellow. Ah. Yeye msichana alianguka tu hapo mbele yangu, naambia ref aki si mimi. Si mimi. Ameni tu.
School kuna game tulisimamisha tupigane. Tukapewa tu mayellow.
So sasa ilikuwa the one thing me I can tell you about me and how I played football. Genuinely mimi sikuwa six wa kupanga game. Mimi kazi yangu ilikuwa mimi nilikuwa six wa ku disrupt team. Cause yangu juu nilikuwa me vitu zenye zilifanya hata coach ni sport ilikuwa anga the fact that nilikuwa na speed, gas na nilikuwa very aggressive. Like tulikuwa anga tunasukumana na coach na coach anaanguka.
Men out there, mnasikia?
Yeah. So ilikuwa mimi nilikuwa yangu ilikuwa anga wewe enda pangua game. Juu 8 na 10 wetu walikuwa they were good. So ilikuwa wewe pangua 8 na 10 watapanga.
Mm.
So team so for real I was a menace in the midfield. Bishu ulikuwa unaona tutu miguu kama tutu chwap. Wewe Otisa was tulichoka. Game ikaisha ilisha 3-0 juu sasa forwards wetu hawakusonganga mbele. Wena kwambia yo kabao ya minute 1 ili disrupt game. Juu sasa kila mtu anataka sasa ku defend but the best way to defend is to attack. So yeah, hiyo game ilishanga hivyo. Na tukaendanga home na unajua the thing was team yenye mimi nilikuwa najua yenye ingeenda sasa kabisa because we had already done good in when I was in form 1. We'd really gone far in form 2. Ni venye sasa. Mi naambia, awa chana tanyi mgecheza na hao. Nge lose tu. Those bitches were big.
Okay, yeah, you have FC. Flying kick. Okay.
Then, now, in form 3 now, all of us, the team was all in form 3. Like, from the keeper to number 11. Ilikuwa tu ma form 3s wenye wame nini game yao. Because 3 wetu, alikuwa left. Like ni se lefty. So tayari ata mgu ako sharp. 11 wetu, pia alikuwa perfect. 7 wetu ndo menye tu hakuwa like left footed. But alikuwa na jo kucheza yo position. Yo team ilikuwa moto. Lafu COVID ikasema. Aya.
No.
Ati mepanga.
Kwanza COVID ulaza.
No.
It will be 2040. I will be successful and I will still blame COVID.
Walai. Because you imagine after that game, after that, now that form 2 game, see, but do tuna training that time we were working on. Okay, as we used to train all year round.
Na ni venye sisi tulikuwa pia na funky that time.
Hapana, tulikuanga na seasons first term, alafu ndo tunaenda maanda 16 na manini. Maanda 16 na maanda 20 zilikuwa second term.
Zi,
Unaongelea Madonna.
Cho yetu ni nini? Second time ndio ilikuwa fuda.
Madonna.
Hizo.
Hizo.
Tournaments ndio za first.
Shout out to Joe Kopa.
Hizo tournaments ziko
fuda. Random.
Tunapa watu 11 tunaenda home. Tulichezanga na Nova. Unijua wasichana tuliwalima sijui. Around either ni 7 to 11 goals na hata kipa wetu alifunga.
kazi tu nikuulizia monster na hadi akuye energized machines.
So COVID really
you hurt my friends.
Like ukiuliza mse na kwambia alikuwa sliders na alikuwa hiyo team ya form 3 mwambia kipole because any our team was so good and then COVID just had to do the thing. So you know we went back home. Came back in form 4, there's no time to even play.
What? There was time walikata tu kutupea nini.
Ai kwanza hizo mashu me by the time. I'm telling you that the way football was and not supported at all.
You
first time
you could have done tupia kila mtu games zote hapo.
Ndio wangeanka everything. Oh lakini ndio tupate COVID.
Mimi ningeweza funky. Mimi sikoenda kushinda ama kutengeneza nini. Nikoenda tu kuchukua chakula za watu.
Si mwata ndio alikuwa in charge of food.
Bas.
Mimi ni achie food. Kupanga na kukupangua.
Mimi just guess mwata ametumwa. Si mwata unataka usaidizi. The best place kukaa ilikuwa kando ya simu wato kienda funky. Anyway.
Yeye unaangalia episode wasema.
Ari unajichukia.
Hizo ni zangu. Ni hapo tungefungua duka.
Ndio.
Duka lina mikate.
Unaongea na Marion uneka soda zako kwa nini kwa fridge unasema nitakuja masaa.
High school was fun. Lakini mbona ukaendelea na futa huko nje?
Sio walipwi.
Real.
Yes, when you talk
to for back. To be very honest, for me. Okay. After sliders do unajua venye team inahitaji synchrony. After sliders mimi nikasema tu juu mimi nasikia nishawafunga story yangu na e-sport.
Kama sasa kucheza tu na vitu
zangu. Wacha sasa niende ni wacha let me go explore the rest of the world. Me go explore other crafts.
Kiriple mtaskeje si mota amesema.
Oh god.
Msimsikize.
1 hour.
Hiyo mkansel.
1 hour 12 minutes. Sawa.
Mekram. Wewe ni mjinga by the way. so
guys, ndio hiyo life story ya Mawia.
It is so sad. Ndio
life story
and funny at the same time.
So sad alikuwa bullied kwa
mtu sura.
Nakwambia hata simu hata ni mdogo ukikompare na wasichana. And actually the team we played with before we went to the team ilikuwa inaitwa nini? Ilikuwa inaanza na N. Nginda, sijui, some school like that.
Izao shule za center.
I don't actually remember vizuri, but that was the team we played in, we played with in Form 1 now, before we made it to Nationals. Those women had to be in their 30s. I swear, unaona hata venye unaezaona age kwa sura ya mtu. Au watu walikuwa wazee. Ah watu walikuwa wazee. Alafu wanakuja wanacheza under 16. Like can you even lie realistically?
Damn.
Like si hata mcheze mimi sijui.
Sindio?
What's the news? Ni mcheza na watoto.
As in we bado uko puberty. Say ako developed na ashafika hata menopause. Maze wa.
He's on fire.
Nibe
liko hiyo 16 unajuaje? Wewe ungewaona. Unge bado ungewaona ungesema the same.
Una shame.
Check you dog.
Na shame.
Kwanza wewe tunyofanya mbaya. Tunyofanya mbaya ni vile tu.
Ameona? Ndio, eh.
Eh, jamini.
Historia yako ni very sad.
Si sad.
Maisha yake inakuwa kama movie. Yes, so if a man is single out there, yes, maisha yake ni movie. So kama unataka ku watch
kama unataka ku star
eh usiseme hivyo
nisikia
ku star yeah. Movie ujui kala yake ni gani, inaweza kuwa black, inaweza kuwa blue, anyway
black and blue.
God
you
history yote imetokea mimi kusoma resolutions yangu. Wow.
Zaka ni?
Ilikuwa hiyo ku fast once a month. Pia nataka ku kwenda gym like long holiday. Nataka at least ni last year
What happened?
Nilirudi shule. Nilirudi shule nikakosa time ya kwenda gym.
Haimwalau ku kubalance. By the way. Oanze.
Boss.
Ndato ukihama uhame nazo.
Sasa ukihama. Unaamka ile 3 a.m. ile
ile time ya
best of energy.
Una
jansa.
Maisha yanafaa kufukua hivi. Such a way. Unaanza
hapo. Mama yangu atakuwa ananishangaa. Unajua kwetu kuna camera. So ataangalia hivi camera nayo hapo tu kwa nini kwa parking. Kwani kuna vita anazijui. Asikia tu nini ma concrete zina. Zinaanguka tu hapo.
Oh,
it is.
Pole pole tu.
Bas.
Sisi tunanunuanga dumbbells inatushanaje?
Nini?
Za 5 kg?
Nini ni nani?
Mashana.
Kuna wengine wanaona.
Ka huyo 9.
No, 9
ni 35.
Okay, it depends na
ni 5 to 5
kama ni
20 the most nice one ni I think 40
40
na zinua 42 pamoja
hey 40 left 40 right 40
yes so you men who are into muscle mummies
una tu 40
eh na tu 40 zi hivi
hivi vizuri
unaweza fanya hivi 40 kg
nashikilia like kando kando alafu ni nini one
Yeah. Ah, on one hand.
Eh.
Mmoja kuna watu kama
physical
push na unacheza rada.
Simota. Si unaweza tuibia nini dumbbell ya nini? 40.
Na siwezi iba pale.
Ah.
Tunaweza enda huko tujaribu.
Tafuta mali kuna dumbbell ya 40 tuende. Hii lazima tuone.
We must see.
Hii
lazima tuone.
40 on one hand ukali hivi, alafu kali nyingine.
But see like kali ya professional.
40.
Oi.
Yuko.
40 mkono
mnaona zile ma squat things unaona
squat things
unaona zile squat things mnafanyanga zenye umeshikilia the dumbbell like this unashuka hivi unainuka unaweza fanya hivyo
hiyo ndio sasa unasema 40 kg unaweza
naweza hii yenye nime explain ya ma squat things
alafu kwa goblet squat na 40
naweza fanya goblet squat 10
for your own sake I really hope you're not lying
no ni kweli tulijaribu huko kwa shilibwa Sina kwa na hizo manini.
Ey,
hizo zake ni 20.
Oh, sawa. Hizo 2020.
Hao ni
2020 kadhani
ni
40
yote.
Oh, ni 40
yote. Oh! Mix.
I was trying to do the math whether ni 40 moja ama ni 40 zote mbili. Juna kumbuka in my head najua 40. 20. Eh, hiyo 2020.
For context, we are not being sexist in any way. Mkiona mawia adiwe utashanga 40 imetokea wapi
52 ama 54
niko 5
hapana hapana huyo demo yeye anaweza fanya 40 na 40 atu text personally
yes
wewe demo si tunaongelea 40
we're trying to see something
per hand
40
me I can do 40 kg two hands
yeah
less than 40 very less
si ni sawa let's see bad thing tata mimi to be very honest after that
ufanya nini hii maisha unakuwa mchengo
Hapana.
Huko unaona venya kwa concern ati watu wa mjengo nalipa 150. Jasi. Jasi.
Shocking.
Lakini unajua kiongozi mzuri na foreman.
Ni contractor ndiye atakuwa analipa usijali.
Oh, hiyo yeah. Ndio yangu boss.
Ndio ndio
first. The contracting, not the jengaing.
Kind of stuff.
Yeah.
Mm. Si tuko the same line of work si wote, wewe no, mimi na Thigi.
Mbona mimi niko kwa conversation?
Mimi siko construction.
Ya mwili.
School out. Oh my.
Zinitiga za connect. Anajua gasa za mjengo nyingi.
Oh.
Alafu uite yuko hapo kando pia bana.
Eh.
Jamaa tafuta mimi ni.
Apate gidheri ya lunch.
Guy gaining in life.
Oh my days.
Ni 40 toto. Unajua sasa tumefanya waogope sasa ni
40
toto.
Ni 80 kgs.
Ni 40 toto si 80.
Eh kuna homa boy upe na ngao wameunga.
Demo anafanya hivi unaona tu ki triangle.
Eh. Unajua hata hii razor finger.
Haizi unainua 40 hiyo ni kidake.
Yes Maria. Nipo tu.
Yes mommy. Mimi nilikuwa nataka ku do some gym this year to be honest. Yeah.
Go serious. Siri nyinyi.
But then
your line of work still has been ended.
The only reason mimi nataka ku gym ni mostly cardio cause health wise.
Bawe unakufa.
Ni kweli mimi nakufa. Mimi nakuanga na asthma, ndio? So I found that I have asthma in like class 4. So from class 5 I started running. Me I was a sprinter. And then like
makes sense, eh?
Going forward ndo sasa nikaanza pia kufanya long distance. Yeah. So you see if you're training your lungs are opening up so you're less sick. Now that I'm out of high school, sasa umeanza kuishi like a sedentary lifestyle, umechill most of the time. Nimeanza kugonjeka more often.
Nilikwambia tequila si dawa ya homa.
Mimi sasa umenyonyona. Lini. Mimi hata siwezi.
Akiona iko na lime and ginger.
Yeah. Dawa.
So if it's gymming, maybe some lifting here there, but I wouldn't lift too much.
There you go.
Tayari shaunga.
So I wouldn't really lift, just mostly.
You know, una kaa late on one hand.
Yeah, just kiasi cardio here and there.
So try to kwanza bio.
Yeah.
Okay.
Sijasema hivyo.
Umenikumbusha mimi ya nini? Kaoneza kimbia kwa giza na TV ya 55 inch
DM. Ah, good.
Napendanga hizo meme.
Oh my.
Kukua sprinter na long distance runner inakuanga like such a what? Such a flex.
Can't be me.
Yuko. Tuna sprint, tunaenda marathons za 10.
Tunaendanga za 10.
Nijua kuna minimum kilometers.
Jua litu, wali tu restrict kwa 10. Yeah.
Yeah.
Hata sisi tulikuwa tunakimbia kwa ile. Unakumbuka hiyo mlima miungu imeshepiwa hivi?
Hiyo mlima ilikuwa smart.
Oh my god.
Wow.
It was such a steep hill. You are like ni kama kutembea up ili kwa a wall.
Ilikuwa busy yetu ya kuhang out Sunday.
Sisi tulikuwa tunakimbia hapo mnaenda up down kama
sinivo.
Kumi. Mnarudi sasa shule. Wenyewe tulikimbizwa high.
Actually ni ile day moja tulienda na mode wa hockey akasema made 10 na 10 minutes ama mfanye tu mbao.
Yes. Sami fanya yes, mbao.
Mimi ni mada 10. Mimi ni mada 10. Mimi ni lidedi. Utachapa mbao.
Ulikuwa fit.
Ai, 10 minutes.
Yes.
Utachapa.
Nakumbuka siku.
Simota kuwa.
Oh yeah.
Siku nilikuwa nimeenda kucheza football.
Umbo. Ilikuwa inaita.
Msema iko nikakuka umusala alikuwa anacheza football.
Mtu asikule stress ni mwakampia man. Shout out juice umus.
Bado anaweza cheza. Yeah.
Yeah.
Maybe has the ball.
We don't support that.
Yeah.
Anyway, I think tumeongea mingi sana. Ah?
Maliza resolutions.
Eh.
Hizo zingine nitawaambia tu kando.
Kando.
Ni vitu za
resolutions. Content moto. Kuna vitu zinakuja soon.
Yeah, by the way.
Soon.
Bado kulikuwa na nini? Kuna collabs fulani tunafaa kufanya this year kwa pod. Yenye tunataka kupush sasa.
Yeah.
Tutaonyesha pia masura zetu finally.
Yeah, at some point.
Kwani nani wewe ajui venye tunakaa? Kama
kuonyeshana sura peleke
you listeners.
Je, kuna venye tunaonyeshana sura yuko wakiwa hivi? Wewe andika hapo kutisha jibandiko aje hebu sema.
Soma.
No, sema.
I'm not lazy, I'm buffering.
Really guys, really?
Can I nice t-shirt?
Sini ya data scientist.
Sini metoka kwangu.
By the way, sini mimi ya data scientist.
Hey, real by the way.
Kama wanabaga hivi, mtuamba siku ya data scientist.
Hey, good.
Noma.
Hey, good.
Noma.
Tiyo saa yuko atakuwa uncle wa watoto wako. Hey. Tuko so mean.
Real. Lili kiwa wapi, tige kiwa wapi.
Utaki wapena uncles. Lili ya kuna
picha kundiliku. Lili
ya kini lili ni wasa. Seriously,
we take those. Okay, this.
But anyway, come on, you're a bit of
very hot stuff.
Yeah.
Anze.
Huu mwaka ni ile mwaka.
Yeah, this is our year venye sipata masema.
Leo nita increase my high and naitwa yuko niko na podcast.
Eh. Ndio mwaka ya kusema ndio shika indo kadi ya podcast.
Yeah.
Ni unakuwa na podcast siko ni ndogo.
Yupi?
Siko ni ndogo.
Ndogo lakini siko ni ndogo.
Yeah.
Sawa.
Hata the news is
there. Time show.
Yes.
Saka okay, we ni celeb.
Yeah. Celeb.
Na hapo kanisa hiyo announcement.
Ambia au church guy.
You're in charge of media. Uko in charge of media. Project tu hapo mwe kitu hapo episode.
Lakini unajua unasikia vitu vya semanga. Kuna yenye haina.
These are the following announcements unao to UMT. Oh, oops, sorry. There's a technical issue. Love so unaweka announcements bus.
Bus.
Alafu wanakuwa curious wanaenda search hiyo UMT ni nini.
Ayai.
Yeye nikienda kanisa nitawaambia.
Akienda kanisa.
If he does go, he
will. Asipotoa ile kanisa kila wiki. Church.
Miss just say my
name. But I go to church.
Ah, umeharibu. Si nilikuwa tunakutetea.
Saa zingine mchoka. Saa tu nakuanga kazi.
Yeah.
Mjengo.
Mjengo nini wewe? Anyway.
Hey, yeah. Noma. Anyway,
we are back.
We have come to the end of today's episode. Yes. Tumefurahi kuongelesha this year. So, without further ado, tuanze na parting shots. Simwata.
Yangu ni parting shot refu, but I'll go first. Wacha ni seme ndo muende na zenu fupi.
Okay.
paying all respects to women who have been victims of femicide and condolences to their families. As we go by our business every day, girls, let's remember you're more likely to be killed by the man you live with than the one out on the street. So always be very careful who you're living with, who you're around, who are your friends. Like, ukiona mtu ameanza kukaa stalkerish, if you distance yourself, tell your friend, eh, nani ameanza kunifuata-fuata, anything happens, mumu mark. So yeah, you just be careful. Remember, it's more likely, like, it's very few back early deaths that happen, but how my ex-boyfriend, my boyfriend, my husband, au ndio wenye wanakuanga na hiyo grudge. So if a man tells you he does not deserve you, please walk away as soon as you can. If a man shows you that he has anger issues, walk away as soon as you can. If he's mentally unstable, don't, you're not Felicia the fixer, walk away. As in, at the end of the day, hata si mnasikia Ruto bado amenyamaza. Yako busy akitaka sijui tulipe rent na dola. So wewe,
Fox.
Wewe tafadhali, do what you can to protect yourself. Do what you can. Hata, to be very honest, I know we do everything that we can. Hata mimi daily niko home by before 7. Juu siwezi taka bubaba nipate kwa barabara aseme anaenda na mimi.
Same.
So you just be careful. You and please, if you feel like that guy you're living with ameanza kukua weird na huwezi mfukuza juu itakuwa story, we chukua vitu zako uende. You can always start again. Okay, you can, like, trust you me, your family would rather you come home, you tell them you are living with your boyfriend and then you saw he's a bad person and then you left, rather than they receive your body in a casket. So if you can avoid living with that young man, avoid it. I'm sure mzazi wako ako willing kulipa hiyo rent yenye analipa bila yeye kuishi na mtu. So kumbuka haujazaliwa na mse, na hata wenye umezaliwa na wao juu huwajui kabisa. Avoid, like, ukiona tu hizo signs mapema, anza, start walking. Not walking, toa viatu, kimbia, please. And warn your friends, for those women who are still, you know, ni wachana university wanapenda pesa. It's never about the money. In realness, if it was about the money, we'd be killed by those guys who are driving Benzes instead of the boda-boda riders. So, you know, it's not the money. So if you know you're a woman out there thinking misogynistically, you're thinking it's the victim's fault, I think you have to start thinking differently. Change your mind, change your perspective, and it does not have to, please let's fix the problem before it becomes a home ground issue. Badala ya kusema ati hujui mse mwenye amededi, kumbuka if it's an illness, it gets to even those you live with. So you'd rather stop it before you start saying hata kazini yangu sasa alikufa ndio maana nimeanza kumatch match for even those who you don't know. Yeah, so respect to the families who've lost their people. Shout out to all the people who showed up for the march. Like, we're really proud of all of you. And, you know, together, if we stand as a society, pole pole tu, femicide itaenda tu ikipotea. We have to do the work anyway. It wasn't, the society wasn't built in a day. It can't be demolished in one. So, we'll have to keep fighting. We'll have to keep the good work. So, yeah, all the best in our protests, in our fight, and in protecting ourselves. Then, apo mwende apo Instagram mclick say hi to the queen na after apo mclick crochet with V na mkuje mnunulie wapenzi wenu mawaza Valentines ama mwanunulie bikini zenye mtawapeleka nazo coast sijui. I feel like this year is good tidings for everyone, so you know, all the best, all the luck.
on a lighter note, nilikuwa nataka kusema tu una follow nini hii spam account ya Mauya. Mhm. Umeona hizo post? I think you need to take them down for your sake. Oh my days. Eli.
Tutaongea gani hizo?
Sawa.
Zote. Waha wako spam account yangu shit, tutaongea kando. Mhm.
Anyway guys.
Mhm.
Tushaongea.
Stay
tuned. Yeah, I think the chance ni foreshadowing.
So. Very nice.
So you go to English class. You go
correct? Yeah. Premonition. Okay.
Yeah.
Yeah. Anyway, from my end, shout out to Lenny. Happy birthday. You know,
upcoming.
Ile time tutakuwa tumerelease.
Itakuwa birthday ikishita pita hata.
Okay. Sawa. Okay. Ile siku yenye itakuwa birthday Leni, happy birthday. Happy birthday. Shout out to Wesley Amulaku and friends. Mnajijua. Yeah, thank you for the live show. And as always, stay safe. Yeah.
Ongea
sasa. Sio jina imeweza.
Gani?
Amulaku.
Eh, hey, so ni mimi na mada.
Tunafungia show kabla ufunge macho.
What? Akiwa sikonekta kusema. Anyway, so 2024 is, you know, it looks like inaweza kuwa mwaka poa.
So
jitole ama labda utajinasoa katika utajinasoa kutoka mesha uhoheae.
Asa ujeni mkamba.
Kama mimi nimeamua kujinasua kutoka maisha ya ulala hoi.
So
you can find us on social media, the_UMT_podcast pale Instagram. Tuko na Spotify under the Mugumo. Itakuleta kwetu. Sidhani hiyo jina imepeleka mtu malingine. So
yeah,
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,
TikTok,
the UMT podcast. So until next time, bye.
Bye.